Mungu ni fema nilibani na mani mi Akini maru Ike Brian.
It's Elvis Touch on the beat.
Anirele mara baby. Ifenga mani sawa were ilika. Asi ajoro na moko ngaraka. Matika sani mile kilili. Anirele mara baby. Ifenga mani sawa were ilika. Asi ajoro na moko ngaraka. Matika sani mile kilili. Aleta mile minile rile. Tebazi afyandra masisi ambamba. Nafara fedi I have crossed issues. But I'm trying to fix this just for you. Alelu mile poke ule ule. Milavuli is not China made. Milavuli original from Arata. Satire mayenzu yumbeara. Mamu call DJ wedding ring edezu. Ma shortcut litere kwa receiver. Manita ma baby vumbeleba. Biote maria miasi mambuku. Minyinga bidedi, bidenga bidedi. Ale mine auria yakuba. Minyinga bidedi, bidenga bidedi. Miatinga midifa magatia dia. Alirele mara baby. Ifenga mani sawa were ilika. Asi ajoro na moko ngaraka. Matika sani mile kilili. Anirele mara baby. Ifenga mani sawa were ilika. Asi ajoro na moko ngaraka. Matika sani mile kilili. Sawa tia kamini stress felini. Afada ni vini me stress okoko. Mi stress is ukule tema kumi. Teyoda vini mani ria aswazo. Mungu kandra feme isu mioko. Iyo kitero inamani te chokoroko. Anira sasi I'm not so committed. Ariniki na not gonna love you. My life I'm a season ni mingi mingi. Temalepi mileni anengo kuku. Mini gari simali mikungoni goni. Nyakudi madia inamani miadule. Jira zika teti lunga mani. Mani tika simile mini le rile. Already haba waroni sasira. Midi my soulmate and my bobo. Anirele mara baby. Ifenga mani sawa were ilika. Asi ajoro na moko ngaraka. Matika sani mile kilili. Anirele mara baby. Ifenga mani sawa were ilika. Asi ajoro na moko ngaraka. Matika sani mile kilili.